na pigwaga na mlampo nki. Ay,
hey, I'm Blam on the beat.
Hello baby,
hello baby,
hey my love,
hey my love,
mwenzio na kupendaga. Love you baby,
love you baby,
miapa nisipoko na moyo wangu na tunda tunda pa. Umenipa kitu gani? Ona kwingine sitamani. Unavyo nito sweetie honey. Kwa michezo kitandani. Asa baby wambie ka unapenda, napenda. Michezo yako ya uchokozi mi sijapenda, sijapenda. Asa baby wambie ka unapenda, napenda. Michezo yako ya uchokozi mi sijapenda, sijapenda. Oh baby me and you, oh me and you, baby me and you. Oh baby me and you, oh me and you, baby me and you. Hata moyo wangu nakupa wote chukua.
Chukua uende na uo.
Haunataka pumzi yangu nakupa nayo chukua.
Chukua uende na uo.
Umeniteka mwili paka akili. Kinipa mnanipa tena,
yeah.
Yanipa tosi jasema,
yeah.
Walinikatiri waka uchosha mwili. Kinipa mnanipa tena. Anipato sijasema. Asa baby wambie ka unapenda, napenda. Michezo yako ya uchokozi mi sijapenda, sijapenda. Asa baby wambie ka unapenda, napenda. Michezo yako ya uchokozi mi sijapenda, sijapenda. Oh baby me and you, oh me and you.